My name is Chilewa.
Diwewe kampwa heafe. Olo wakambe panji siniza kusia. Diwewe kanga vila fe. Olo walande shani shaka kushe.
Smart on it.